Timbalang, 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 Timbalang. Zion, 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 Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu shintshile. Nangikuthanda ngifela, nangenza wonku. Ayi, ngikwenze wonke, nginike wonke, kodwa unelanga uba wangichiyela. Ayi, kodwa kusasizi, nawe akukusizi, komunye umhlaba impilo zethu zishintshile. Ayi, sizele injabulo nothando, ayi, nempilo endle daliwa. Zion, Zion, sasingenhle enhle, Zion. Zion, Zion, sasingenhle enhle, Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu zishintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu zishintshile. Nangingedwa ngifikelwa imibuzo, ukuthi wawubona yini ukubaluleka kwami empilweni yakho. Tokunye futhi njalo ngiqale ngibuza kona, tokuthi wabulibona yini kusasa nami empilweni yakho. Kodwa kusasizi ngoba ngiyeke, thangiyeke sendeni ubuye emuva. Nalezo mpendula sasizi ngoba ngiyeke, thangiyeke sendeni sibuyelane. Zion, Zion, sasingenhle enhle, Zion. Zion, Zion, sasingenhle enhle, Zion. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu zishintshile. Amaphutha ethu siyawabona, siyawabona, kodwa kusasizi ngoba impilo zethu zishintshile.